diyaranela bi ala ni furuke ɲuman tigiya benkano ɲɔn fɔ sheri sheri kan furu ɲɔn fɔ ka barika da furuku ɲɛ jigi min ɲɛ aha no jigiya minan fara o ka